Today's words of wisdom, the invisible passageway, will be presented in Zulu and English, with subtitles in Arabic, Aluxese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu. Africa, elesibili ngobukhulu izwekazi emhlabeni, ithathwa njengesibusiswe ngesandla sikaNkulunkulu. Umamazwe, njengoba ivame ukubizwa, kungenxa yenkolelo yokuthi kwabe kuyindawo yenzalo yoluntu, iphuphuma izilwane zasendle. Amandla empilo ajiyile aphila emahlathini ayo aluhlaza cwe, ayikhaya lezingavamile izitshalo kanye nezilwane. Izintabakazi zayo zigcine amagugu afihliwe egolide, iplatinum nediamond. INayili lizungeza bese ligwinciza endleleni yalo eve ezinkulungwaneni ezine zamamayela enyakatho usuka empumalanga Afrika kuya eGibhithe, iletha impilo kwezingebalo izidalwa zomdali kwesingapheli isibhakabhaka sase-Afrika. UNkulunkulu uyaqhubeka nokubusisa i-Afrika ngomfundisi ophilayo, umsebenzi wakhe wokwabelana ngothando oluvela kophezu konke kanye noluntu wamletha kuleli lizwe. Ngo-1995, umfundisi ophezulu kakhulu uChiang Hai weza eCote d'Ivoire, i-Ivory Coast, esentshonalanga Afrika. Indlovukazi yase-Ivory Coast, unkosikazi Henriette Bedi, wamema umfundisi ophezulu kakhulu uChiang Hai endunkulu yobumongameli eyisivakashi esihlonishiwe. Kwathi ezwa ngesimo sezibhedlela zesifundazwe, umfundisi ophezulu kakhulu uChiang Hai ngokushesha wenza umnikelo wokuthenga okudingekayo, izisetshenziswa nemithi. Wase ephelezelwa inkosana yase-Ivory Coast eya emakhaya ezintandane edolobheni lase-Abidjan. Umfundisi ophezulukazi uChiang Hai wase eqhubeka ohanjeni lwakhe oluya embusweni waseBenin eyake yaba enye yethuthuke kakhulu imibuso yase-Afrika. Umndeni wasebukhosini wawuhlele idili lokwemukela esikhumulweni sezindiza abingelele izihambeli zaphesheya. Inkosi u-Aguli Agbo nendlovukazi bemukela umfundisi ophezulu kakhulu uChiang Hai endlunkulu yabo, bengawuvali ngokumemukela ezweni labo. Ngesikhathi ehleli eBenin, umfundisi ophezulu kakhulu uChiang Hai wahambela izibhedlela, izifunda ezihluphekile namakhaya ezintandane akhutshwa izindela. Umfundisi ophezulu kakhulu uChiang Hai wanisela izingane ngothando lwakhe nezipho. Wabuye wenza nomnikelo ekhaya lezintandane laseSaint Enfant Jesus ukuze bengeze eminye imikhakha. Ngaphambi kokuhamba alifulathele lelizwe, unkosikazi waseBenin, unkosikazi Miss Paul Soglo, wamema umfundisi ophezulu kakhulu uChiang Hai ekhaya lakhe elisemthethweni, base behlangana ngobuhlobo. NgoNovemba noDisemba ka-1999, umfundisi ophezulu kakhulu uChiang Hai wahambela elikhulu izwekazi lase-Afrika futhi ngempumalanga ephakathi ne-Afrika, uhambo olubizwa iZulu liyisiqalo kuphela. Wamenywa ukuzofundiswa kwamathathu aseMzantsi Afrika amakhulukazi amadolobha, iGoli, iTheku kanye neKapa. Abafuna iqiniso kula madolobha balangazela uju lukaNkulunkulu ukwenelisa ukulangaza okuphakathi kubo. I-Afrika isizuze ukuqaphela komhlaba njengezwe lamaningi amasiko nezinkolelo. IKapa eMzantsi Afrika lakhethwa njengesifunda esifanele ukuphatha ipalamende lezinkolo zomhlaba ngoDisemba mhlalulunye kuya kumhlaziyisishiyagalolunye ku-1999. Umfundisi ophezulu kakhulu uChiang Hai wayephakathi kwabomhlaba bezomoya nezinkolo abaholi ababemenywe ukuzokhuluma epalamende ngomcimbi wokulivula ngomkhuleko okhethekile futhi. Ngemuva, iqembu lezingane ezidansa isiZulu lahlonishwa ngokuhlangana nomfundisi ophezulukazi uChiang Hai. ethintwa izinhliziyo zabo ezimsulwa. Umfundisi ophezulukazi uChinghai wabenzela omkhulukazi umnikelo. Ngesikhathi esavakashile, umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai akabanga nezinesizotha izifundo zeqiniso nabantu baseNingizimu Afrika. Kodwa futhi wenza eyokusiza abahluphekayo iminikelo nabangenayo inhlanhla eyafika ku-100,000 wamadola aseMelika. Amaningi amalunga ezintatheli nawo acela ukuxoxa naye umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai. Nakuba isikhathi sakhe sasilinganisiwe, wavumela eziningi izingxoxo kwamanye amakhulu amaphephandaba, imisakazo neziteshi zikamabonakude. Yonke indawo ayeyihambela, abantu base-Afrika banemukela ngentokomalo umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai njengesivakashi esihloniphekile ezweni labo, njengoba ayelethe umlayezo woxolo kanye nothando ebantwini babo. Siyakumema ukuthi ulalele esomfundisi uChinghai isifundo esinesihloko esithi Umhubhe Ongabonakali, esethulwa ngoNovemba mhla ziyi-26 ngo-1999 eThekwini, eNingizimu Afrika.
Supreme Master Chinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
I welcome you to this evening's lecture by Supreme Master Chinghai.
Manene namanenekazi siyanibingelela kulo busuku banamuhla kulo inkulumo yethu noma isifundo sika wonke sika Master uChinghai.
Master Chinghai is a spiritual leader whose teachings are very simple and practical.
Supreme Master ungumholi kwezenkolo kakhulu. And this song is of Lalila Okshaw Yenaman.
Her message is one of unconditional love and compassion for all sentient beings.
Ezinze in Kulmo Zakege, Ez Lekakulu Otandini, Nasitubelini Kukong.
She teaches the Kuan Yin method,
Ufundisa Nekonyen method,
which is the ancient science of enlightenment,
Ogi Sayenti Yasek Mandulo,
and the divine art of self-realization. This method involves meditation on the inner celestial light and sound. Ladies and gentlemen, you may ask, what impact has this philosophy had on us in South Africa? What is the answer? I believe the greater part of the answer is in enlightenment. May the wisdom and teachings of the Supreme Master Chinghai
illuminate
our path. Master Chinghai, thank you for coming to Durban to grace us with your presence. We will now have the Surya Langa Dance Company from the University of Durban, Westville.
Sesizothola manje inkampani ebizwa kuthiwa iSurya Dance eyiyona ezosivuliyela la ngaphambili.
Who will now perform an Afro-Indian dance.
Ezosiphefumela ngokwesi-Africa dance.
On behalf of the Surya Langa Dance Company from the University of Durban, Westville, we cannot say how honored we feel to be able to present such a dance as a gift of art to the Supreme Master Ching Hai.
Egameni kele nkampani iSurya Langa Dance yalaphaya eNyuvesi yaseWestville, siyathokoza ukuthi ke sibe nothuba lokuthi sidansele uMaster wethu uChing Hai.
The theme of the dance is great confusion, and the only thing that stills the confusion is one dancer seeing the self in the other.
Umongo wale umdanso wethu ke uthi ke ukungaqondisisi okukhulu okukhona kubantu.
Supreme Master, we present to you a gift of art in an African dream.
Master, ke sesikwethulela ke umdanso wethu ngephupho okuthiwa yile elase-Africa.
Thank you very much.
Surya Surya Langa
Dance Company. We now will have our Supreme Master Chinghai to address us.
Good evening, Sabana. Thank you so much for this extraordinary dance. I'm so impressed. Looks like heaven's dance. So beautiful. Did you enjoy? Wow, it could go on forever. It's beautiful. When we look at the old tradition, the rituals and the customs of all the countries, we can almost guess where we came from. And all the dance, or the music, the songs,
umdanso nomculo,
we must come from heaven. Because in the golden age, everyone wears similar to those costumes. And walk the way of the cloud. Before we walk as if we dance, we talk as if we sing. We look at each other as if we are falling in love. And that's the way of heaven. So, if we look at the old custom and the old tradition, old habits, we must know that we came from heaven. When we are able to reconnect ourselves or remember ourselves as member of the celestial royalty, then we will know that we really have a very, very glorious origin. But now, because many of us have forgotten how to reconnect ourselves, how to remember our origin, therefore we're kind of lost in this planet, and we think this is ourselves, the body is us, and whatever we think, whatever we do, that's us.
Manje-ke ngoba iningi lethu-ke selikhohliwe indlela esixhumana ngathi nobuthina, selicabanga ukuthi-ke yiyona ndlela noma inkambiso esiye senze ngayo le, ngendlela esidansa ngayo nendlela esizibuka ngayo.
For the people who are fortunate, they can also live in both worlds at the same time, just like the ancient masters. They can exist in this physical planet as well as in the higher dimension of the kingdom of God.
Baphinde futhi baphile kuloya mhlaba loya owomphefumulo wokuxhumana noNkulunkulu.
Actually, all of us can do this. Not only the ancient masters, all of us can do this. Many of the Indian masters still can do this. Many of the yogis can do this. And many of us in the Western world and Asian world, Oriental world, can do this.
Ngokusempeleni-ke iningi lethu lingakwazi ukuthi liyiphile le mpilo le embaxambili. Akubona kuphela omaster kuphela ngoba omaster base India bangakwazi ukuthi ke bayiphile lempilo embaqambili kanye nalabo be York bangakwazi ukuthi bayiphile lempilo embaqambili.
In the ancient time, because of the secrecy and the inconvenience of transportation as well as communication, this kind of practice has been kept more or less a mystery. But nowadays, because we have access to all kind of public communication as well as very fast transportation, so today, in this age, there are countless of beings, countless of people who have access to this way of life, to the way of a normal life, of the life we should live, a life of celestial being as well as human being.
Emanduloke lokhu ke kwakufihlekile abantu ke bengazama ukuthi ke bazi ngakho konke okwenzekayo kuyimfihlo kodwa ke kulesikhathi ke samanje esesiphile kulesikhathi lesokuthi ke yonke into iphumela obala noma ivele shashalazini sesiyakwazi ukuthi izinto ezazifihliwe sizibone zibe sobala ngokuhamba ke noma ke ngokuthuthuka kwendlela zokuxhumana nezinto zokuhamba nobuchwepheshe ke obunye abantu ke sebayakwazi ukuthi ke impilo yabo yehluke noma ihambe ngendlela efanele esheshayo.
And when we are able to visit heaven at will, we will lose all the attachment for this world. At that time, we do not need to keep the commandments. The commandments become our life. We do not need to read the Bible become our way of living.
Ngaleso sikhathi ke uma sesiphila leyo mpilo yokufisa ukuba sezulwini, sizobeke sesingasaphili ngendlela yale miyalelo elishumi. Imiyalelo elishumi kuzobe sekuyona mpilo yethu, sizobe sesingasayifundi. IBhayibheli sizobe singasalifundi, sizobe sesiphila impilo yaseBhayibhelini.
And we will see that no matter how beautiful the dress, how beautiful the furniture, how beautiful the possession we have in this world is nothing compared to the real property, the real life that we have in the celestial dimension, the real home.
Noma ngabe izimpahla noma izingubo esizembethe zingaba zinhle kangakanani zikwebezele zibe nobukhazikhazi obungakanani kodwa ke singekwazi ukuthi ke zinqobe lo mphefumulo noma ubuthina.
That's why many of the masters or the spiritual practitioners of the old time as well as now, once they have the taste of heaven or contact with heaven on a daily basis, they have no more desire for whatever the most appealing things in this world, and we call them the renunciate. But they are renunciate by nature. They are not forced themselves to do that, or they do not do that just because the Bible says so or because the scripture says so.
Yingakho ke namuhla ke noma emandulo o master ubathi bangezwa la ukuthi ke bathole inkanuko yasezulwini noma ke ukuthi ke bazwe kancane okwasezulwini abantu basafuna ukwala emhlabeni ngoba ke besuke sibathathekile yilokho okwasezulwini.
When Jesus was among us, he didn't even have shoes. He did not care, not because he couldn't afford shoes. He has disciples, and of course disciples would have done everything to make the master's life more comfortable, but he did not care for that. Of course if he has, he could care, but he did not want to care.
Ngenkathi ke uJesu ke enathi wayengenazo ngisho igathulo, hhayi ngoba wayengekwazi ukuzithenga, kodwa ngoba wayengenandaba nazo. Futhi-ke wayenabalandeli noma abafundi bakhe, nabafundi bakho babekwazi ukwenza noma ngabe yini, babengakwazi ukuthi bamakhele igathulo. Kodwa-ke ngokuthi-ke wayengenandaba-ke nazo-ke lokho akuzange kwenzeke.
Because he knows that he only visit here for a short while, bless our planet, and then he will return to the glory of heaven.
Ngoba ke wayazi kahle kamhlophe ukuthi ke umhambi noma uyisihambi la emhlabeni wayezele nje ukuthi ke azila azosenza ukuthi sibe ngcwele abese ke uyahamba abuyele ezulwini.
Too many of us we do not live the life of the renunciation physically or materially, but inside our heart the things of the world has no longer any attractiveness after we have known the way to heaven.
Iningi lethu seliyazi asenandaba nobukhazikhazi balamhlabeni ngoba siyazi ukuthi ke ikusasa lethu lisezulwini.
Nevertheless, we could live in both worlds at the same time.
Kodwa ke yize kunjalo singakwazi ukuthi siphile kulemhlaba yombili ngesikhathi sodwa.
And that is the beauty of having the physical life also, that we can compare to heavenly life and we can appreciate it more. And that's why we are born in this physical planet.
Ingakho ke kubalekile ke ukuthi ke nala emhlabeni kulempilo yenyama kusabalekile ukuthi siphile ngoba siyakwazi ukuthi impilo yethu siyenze ibe mbaqambini kube yala kulomhlaba kuphinde futhi kube yale ezulwini futhi sizithokozele zombili lezi zimpilo.
We descend into darkness so that we will recognize the light again. We will appreciate the light again. We descend into suffering so that we will again enjoy blessedness in heaven.
Sehlela ebumnyameni ukuze ukuthi ke sikwazi ukuthi ke sithokozele ukukhanya ezulwini. Simphinde ke futhi ke singene la ebubini sikwazi ke ukuthi ke siphumelele futhi siphume eyinkingeni.
That's why no matter how many mistakes we make, how much we err, we are still the sons and daughters of heaven. We came here just to make a comparison. We come here so that we can be God again, can enjoy heaven again.
Sizela emhlabeni noma ngabe ke sona kangakanani, siyazi ukuthi ke ikusasa lethu lisezulwini.
The reason why many of us have forgotten it, because once we descend into this illusionary planet, there are so many things to see, so many things to do, and the pleasure of the physical existence is almost very, very attractive as compared to the ecstasy of heaven. And because we have left behind the beauty of the kingdom of God, we have left behind the security of our original home. So here we made ourselves at home.
Abanga ke ukuthi ke iningi lethu ke liyakhohla ngalempilo le ngoba sithi ke uma sesicabanga ke ngalempilo noma sesiphila lempilo la emhlabeni inobukhazikhazi sibese ke sesiyakhohla ngalempilo engale ezulwini noma ngabe sikukhumbula suke sibese siphila kule ngathi sesiyaphupha ke manje ke impilo.
And then we have been too busy, attracted to all of these wonders, also the creation of God in this physical dimension, that we do not remember how to access to heaven again until we are tired, until we really could not bear anymore the suffering, the injustice, the unfairness of this world. Then we begin to wonder again.
Siyathatheka ke lobukhazikhazi noma ubuhle bemvelo engicabanga ukuthi okunye ke kwenziwe ngumuntu lobu ubuntu umuntu lobu buhle esibonayo sikhohlweke ngokwasezulwini kodwa ke kuthi mase singene inkingeni singasakwazi ukuphuma mase sibona inhlupheko esizungezile bese kuba yimasicabanga ke ngokwaphezulu okwasezulwini.
That's when we start to want to go back home or have access to heaven. And that's when God Almighty would guide us to someone who knows the key, who knows the way back home.
Yileso sikhathi ke bese sicabanga ngaso ukuthi ke sibuyele ezulwini futhi ke uNkulunkulu ke wethu abese esithumelela umuntu ozokwazi ukuthi asihole asibuyisele kuyena ezulwini.
The Indian tradition has a saying that when the disciples already, the master appeared. Where is the master? Who is this?
Abasendiyake banenkolelo ethike uma ngabe ke kukhona ke lezo inkinga umaster lo ubeseke uyaqhamuka ubani lo master uphi futhi lo master.
The master is inside us. The master is God.
Umaster lo ungaphakathi kithina. Umaster lo uNkulunkulu.
The master is the vastness of the universal power and limitless love. But when we are in this physical body, that power has to be housed in another physical body or another physical instrument so that we can make contact in the beginning.
Lokho ke kwenzeka ke kulolthando olungakhulunywa noma oluthule namandla lawa angena kuphela awanginaphakade okuyiwona asebenza ngaphakathi kithina.
Because we also have this universal power within us already. So once we remember it through another physical office, physical instrument, we will again become the master of our destiny.
Ngoba ke sinalo uthando olungaphakathi kithina olungabandlululi, siyakwazi ke ukuthi ke sibe sesiba ngibo ke o master la ngaphakathi kithina.
We will be one again with God. We will be the being that we originally are before we descend into this physical planet.
Sizoba munye noNkulunkulu uma sesibuyela kulomhlaba wethu.
To access to heaven is very easy.
Ukuthi ke siqhumaneke nasezulwini kulula kakhulu.
More easy than earning money, more easy than driving car, more easy than anything that we could imagine.
Kulula ukudlula ukuthola noma ukuhola imali noma ukushayela imoto noma ngabe yini ongase uyicabanga.
Because the Bible stated that the kingdom of God is at hand. It is so.
Ngoba iBhayibheli ke liyasho ke ukuthi ke umbuso kaNkulunkulu usufikile nangempela kunjalo.
I'm going to show you how to get back to heaven every day if you're willing to.
Sengizonikhombisa ke ukuthi ke ningabuyela kanjani noma singabuyela kanjani ezulwini uma ngabe nifisa.
There are three ways we can do this. The first way is if you're not ready for serious research of yourselves, then you could just try a few minutes. If you want to know a little more of yourself, of heaven, then you try a little more, harder, with the second grade. If you're really serious, really want to go home and have no more desire to stay in this world again after this life, then we have the so-called initiation. We would give you instruction about an hour or half an hour so that you know what to do yourself every day. Then you become your own teacher.
Kunezindlela ke ezintathu ke ezingalandelwa ke uma ngabe ke ufisa ke ukuthi uye ezulwini noma sifikise ezulwini. Okokuqala ukuthi ke uzame ukuthi ke ufike noma uthandaze kulokho. Uma ngabe kuloko wehluleka noma ungakwazi ukwengena kulelo qembu lelo lokuzama, kufanele ukuthi kungene kule yesibili ingxenye yokuthi ke uzame kakhulu ngamandla. Uma nalapho futhi wehluleka, sizongena ke kule ngxenye yesithathu ke ukuthi ke lapho ke usuzofakwa ukuthi ke uqaliseke ukuthi ke ungene kulesi sifundiso lesi sakhe udade lo. Kodwa ke lokho ke mhlambe ke bayakusiza ukuthi ke ujule ngokomqondo noma imizuzu engacishe ibe ngamashumi amathathu.
Whether you are serious or not, we all still have a taste of heaven.
Noma ngabe sizimisele noma ngabe awuzimisele, usazukwazi ke futhi ke ukwazi ukuthi ke uthinte okwasezulwini
today
namuhla.
after this lecture finished. Because heaven belongs to every one of us. We should know it. That's the only way that we can end all the suffering, finish all the ignorance, and know our own greatness, and enjoy the bliss of heaven here and now and after and forever.
Iyona ngendlela ke le isingakwazi ukuthi siqedwe ukuhlupheka inhlupheko noma ngabe yini okunye okungasiphethe kahle bese ke siphila ke impilo emnandi elandelayo yasezulwini.
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
Siyabonga zithameli ezilungile ngokuba nathi kwesanamuhla isiqephu samazi obuhlangana. Sicela ube nathi futhi ngolwesihlanu kungxenye yesibili yomhubhe ongabonakali. Okulandelayo uhambo oludlula ezinkalweni zobuhle emuva kwezindaba ezinohlonze. Sicela uhlale ubuke iSupreme Master Television. Umhlaba wethu awuqhube noxolo, ukuzwana nomusa onothando. Thank you, kind-hearted viewers, for your company for today's episode of Words of Wisdom. Please join us again Friday for part 2 of An Invisible Passageway. Up next is Models of Success after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television. May our world flourish in peace, harmony, and loving kindness.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.